Ultimate Vibes Music.
A España y Fofo. TK, a.k.a. Gaps. It's in the house.
Chillax, Mr. Y49. I'm King, King Mufasa. Mr. Rock, Massacre Boy. Nkosi ya makosi.
Pepe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Pepe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Tetu undelele kema kana upaira.
Zilapa limi na lakoto nechitaira. Italo wali wame neshifo kushalira. Icheneka isi mwalambo kulira.
Enamapu kuma fans kuwa pena feti muera. Kapisha iti never too late. Gas jam is the best wa purasa. Walufia nyapalazu wa puzasa. Kiketi lati wala nge firimba. Nari bebe lati nari pembe nge chilimba. Eko chali lana fwewa tatu sharia. Eko chali lana fwewa tatu sharia. Marwa haipiki lanti papa wa shetuala. Kiande kule angeti mwote chile tuwala. Come from company chiwezi fechi wala. Come from company chiwezi fechi wala. Tamba funde pia masha. Beshi vati naricha. Amwe mathematikali kakula sikwikisha. Amwe li usapa logu chila pari sapala. Wanga logu sopa biti nebo shikala. Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Tetu undelele kema kana upaira.
Zilapa limi na lakoto nechitaira. Italo wali wame neshifo shalira. Mwicheme gaisi walambo kulira.
Beta mwicheme no kufoya mankucha. Kwingila mwaziro fat maniga na ucha. Ubunanga na tekai tabulisha. Ifisumo kafimo nanga wakevesha. Kajashiria mankucha nebo nadirwarisha. Ezo na ponti nebo tulonshidarisha. Apashiri stata mumenso mulalira. Nuriwa nanga nekaidi mulalarisha. Wimbono kuchepa nadi kwa tewondisha. Mwe special inga ninja mona nando. As the guy yonon kwa sakuri aso. Ando broke nigga isa tuku fixe. Turi master ata turi maexe. Bari depo fiaka pondo kari sensa. Kari vika jise pantenshna desa. Padi aso as the guy narivensa.
Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Tetu undelele kema kana upaira.
Zilapa limi na lakoto nechitaira. Italo wali wame neshifo kushalira. Uicheme gaisi mwalambo kulira.
Pama afu pena mune tatusekesha. Tatusekesha tufuafyo kutitika. Tatusekesha tufuafyo kutitika. Pandala mafye ishesu shotu pepeka. Apa mundo wanzi nomba kalale. Zela tuwombe kolero tatu alale. Tatu alale mundo wanzi shalikale. Aba shikwete bebe ni bashale. Inena bafye muaso. Nakule mikanda wa malinso. Mule wana imwe ni mwe wakapaso. Tulela nda mule bifya na pamezo. Apa nombe ifintu fyali chinja. Notina shiye njito mwale tuchinga. Mwale tuchinga nga twasa kumushinga. Vila fya ufefo fyose mwale pinga.
Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Bebe kama kwata ujiku na nguvuaira. Echo na kuponti don't step in shiraira. Tetu undelele kema kana upaira.
Zilapa limi na lakoto nechitaira. Italo wali wame neshifo kushalira. Cheme gaisi mwalambo kulira.
TK aka Caps. Aipanda ipo. Kini Mufasa. Jelax in the pew pew. Kini Flex I see you. Mupais. Eti man, eti mafia. Chaos. Bushido.
Crispin Coucha.
Yes, 9 aka Shadow.
But there is that shine.
Don't boy. Nami Mona, Nami Mona.
First drop, Padu Rambo. is it curry white sun? Dog mula danger.
Ayo DJ
Christo Kies, Christo Vega
Balisa Kakina Chani.
Ultimate Vibes Music. Music.
Bits. Fire upon Babylon, shatter.